ZB. Yo.
Ah, yo.
Tell Beats Music.
Wasted One. Ah, yo. Lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah,
lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah, lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia.
Ah, ati maisha ni kasi so na maybe muko juu. Juu sisi ndio wazito. MRM manze, mimi niko indoors. Kwa nini Chrissy? Leta ufala ni kukande kiel chapo. Nikaulete uso yako ni kulambe. Mwanaume siwezi kula jasho yako. Mina saka, kave wahenga walidai. Hawezi tegemea ndugu yako. Ati ndio na wasili ni MR manze na niko na ujasiri. Na kwa maheta msi akjo visili. Follow the leader tenda huku si hivi. Pedi msenga takuuzia masi. To be safe buda, sikiza dhamiri. Wacha haraka du vitu kwa umakini. Slow but sure, cinema youth tunasaka. Yo,
lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah, lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah,
nikishiwa maziwa lazima nitawakamua. Walipatanisha nyoa soa waku nichanua. Mi sifanyiwe x-ray nimeamua utaniua. Juni kipewa beats jayi ache kipumua. Na ukijaribu ita madhara ujusina ndevu. Yeshima yote usikina irudisha na videvu. Mina sakanya mrefu. Lazima raundi account yangu isome maelfu. Sazingini na feel na funny confess. But bado na feel shy yu dhambi zangu ni excess. Na feel ni kama upasta manzia reza ni jab. But na respect ya soli yake reza nsiezi sema F-church. Mashetani zipote, Mungu wangu nipoke. Wanipate na wambori ataka natumia bore. Wakini dress machoche. Wasini kose ndio at least ni wakose. Majukumu ni zisot nikitaka mini soche.
Lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah, lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah,
tuko rampage na mtu nafa kubonya. Nakspo kuwa na irosu utakonda. Na go day for mamwera kibonga. Sawa uko sick but cross sea lines utapona. Ah, kikubamba we top up. Unakaga follow kibonga. Taitana kiwa mboga. Atukai sana shatoka. Tunajua sikuachiwa. Mini boy makuosa. Piga game for FIFA mta kukosa. Takiona 12 boy katukosa. Ni makosa, tukikosa, takosewa. Lazima maziwa. Hivyo ndio kagadima tuta.
Yo, kwa kila biz dondo papas. Cheza tis my flip kwe surplus. Kwa kila biz dondo papas. Boy cheza tis my flip kwe surplus. Zime kwa kibao sana change cash pound. Sibishani nao na jichocha na account. Sisi trust bank money in money out. Fake friend amekwasha na denim bailout. Sisi lose hope kabla sija make mother proud. Tough game anaku sub so lazima ncheze rough. Wezi jitetea suta bida ngoje foul. Take note boy mjina na kufunza kushi town. Ganji chini ya mato mtochi na pilo. Stacky loss kwa stone ni makilo. Squeeze zishiki kama buffo. Adina ndwa shine change steam ama ni detox. Lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah, lazima maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah,
lazima maziwa.
Mrefu
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 na saka maziwa.
Mrefu
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 mrefu.
Wasted One. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua na ngoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Ah,